munaasabadu waa ay tii tolo ka daafuray xarun usub oo la ka barado doona luqadda Ingiriiska waniya kordhiday jaamacadda Horseed ee magaalada Baydhabo ay ku qayb galay masuuliyiin baxad wal barashada aqoonyahana waalidiin arday iyo marti sharaf kale aan koreen hana kumade martida ku qayb galay iyo ku hadlay muhiimada ardayda magaalada Baydhabo ee leeto xaruntu usub oo ay kordhiday jaamacadda Horseed
runtii aan ka faraxsanayn inaan ku qayb galno xaflad la ka daafuray barnaamijkan geeka inta lan koy oo qiimaha badan ee luqadda Ingiriiska waana wal eedlanka baahnaayo in ilaah kordhi jaamacadda Horseedna horaan kordhiidii qaybahan oo runtii post graduate-ka eedanka amaananta in dadkii oo Baydhabo roogan deegaansho roogan shaqadii oo ka jaran in aan kordhiida amaan gaar ah aan ka hayni uno ee bahad wal barashada afshoono ka hadalow haddana eeda aan ka faraxsanayn in marlamaad haddana jaamacadda wadda kala cusub yeesheenta waa hadhowayaan waana
jaamacad Horseed walbadan ka kordhiidi anii college-kan niisheena ama HIU language in niisheena wal eedan kama santu jaamacad Horseed ee madaxdeediba iyo intii ha ku shageeytiba eedan kama nagaana may barleena ku faa'iideysan doono hobilaheer dadka kale na dheegaw iyo dadka fadhiyaba insha Allah uma rajayne lankii dadka niisheeni adi macallimiin ajaaniba dibadda nin ku sheeni inuu dhiri gelin yar rajayn oo bilaah insha Allah taala
wali bar korna jaamacad in kuray program ka soo toosay in daafurto oo qaybta english ah oo aan ka daafurto maalada Baydhabo jaamacad Horseed waayo runtii ida inshaal weyn qabna waan aan ka baahana luqada walwalbana asaasiya oo geekka socdan waliba fudaya language oo english ka marka walaga marmaan ee inay la barado
runtii Horseed meen malee inay ibu furun eta inay oo dhaqan gali la tayay wax barashada maalan bageediga meelaha rooge ustaad muxdiin saymad wax barashada deegaankan iyo asaatada lamid ku bilaaweyn ay walkaas ay wal barade hayti haddana may marayte ay wal tayle ay wal dadka tartan mooshayna kora runtii ka deegaan ahaan may batartan kala jarne Soomaalida kala may waajibni ee markasta in tayada iyo wala oo qiimaha gaarka leh una ku faa'iideysana dalkaana guud ahaan may ka beereysay simoqtin meel bariga Afrika leeyahay oo bilahay in deersiisa leey may haado
waxa ku soo beereena jaamacadda oo ah qaybta luqadda taasoo codsi ka yimid deegaanka markaan masterka bilaawayn 3 sano hadda ka hor dad badan naga nijeebay waxa dhahayaan dadkaas walba baradaayaan beesa ma dhiibayaan hay iska dhaafay laakiin juhdi iyo dhiranaan aan soo sameeyney yaa sameeyna waxa aad ugu faraxsan arday badan oo inta fadhiiso qaar kood aqaan inay maanta 100 iyo ka badan jaamacad ka baxeen dad Soomaaliyeed ee wax barta waaye qaasatan anaga farxad gooni inoo ta dad deegaankeena wax barta waa sidoo kale anaga dhan waa ogsoonahay hadaa in farxiga ka dhawaajisay luqad qalaad yaa wax ku barana baahina way jirtaa oo meelaha qaar marka ka qayb galno sida maayiga maxaa tiraa ugu hadli karno ina marka ka faa'iideysano waxa ay hadwali
qadambayntii wasiirku xigeenka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Fitaax Soomaaliye ku hadlay in bulshada iyo ka dheeradaan maalgelinta xarumaha walbarashada deegaanada Koonfur Galbeed
marka dhinaca maalgelinta waxbarashada dadka deegaanadan ku moqonto may bacoodsadaana intii liki dhirida dadkana qarashkaas ay tiina ogolaadaan waana la dhiibay si oo deegaanka dadka walaalaha saaraa human resource human capital development oo hoob dadkaas ay tiina dhisna deegaanka deemahaaga Koonfur Galbeedna si leey mugdin haadas wal isbedelo ilaaha abuuri male daire min jeeso leey dad bubursade marka may codsadaane intii qarash liki bi wax barashadii la hormaray mayba anoo ku faa'iideysaa oo munaasabada maadkan in indhaha furunye dadku ku faa'iideysaa lahay isin i dadka kale ma qongo qof kasto deegaanka roogo ma aragnaan araga luqadaasayti waa banbaahanya qof kasto aniga dareemahayna inta ku faa'iideysaa waana seeda is diiwaan geliya codsadaan hadii ilaahay
ardaydu wal ku bardaasa jaamacadda Horseed iyo tan waliba ay anata fursadan gaar ah oo yong hirgeliyey maamulka iyo macallimiinta iyo ba